Toyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗem alalbare 22 lewru avril hitande 2026. Sakrab to gondom heɗade hejuji amen ɗi lende mangal muɗum wakkati jon o fuu min calminoom sanne. Syndicat Michel M ciniɓe 15 lewru octobre hitande 2016 kañum en ka holliti wiide jaɓanayi feewi ko Michel M jogiɓe licence ɓe kañum en ka wiya heddo e to nokku toɓɓo jangguinta to ɓe kolliti wiide ɓe gaɗa murtere balɗe tati le ñalaɗe garoɗe. Andinde du kasem du wiide luumo motti kañum ka yiite naati muɗum talatare keñem yiite nge ka hultama wiide hendu latke sababu janji de ɗum sanne hultama du wiide yoyugol essentiel on ɗo nokku kañum sabbi bindi ɗum bonandaji kewɗi won ko waɗle on ɗo nokku sakira ɗon sembe kabaruji ɗum joganoom kiiɗe hannde bisimilla moɗon e heɗade ɗum. Syndicat Michel M ciniɓe 15 lewru octobre hitande 2016 kañum en ka holti wiide warfa waɗa murtere balɗe tati ɗum woni ɓande balɗe sappo e tati sappo e nayi yaade sappo e joyi lewru mai garondu fana ndeɗo murtere ka yo hollitidde metti mabɓe fewde anniyamo sud ministre kumaniɗo jande leydi amen ndi ɓami banggal Michel M joguiɓe licence kolitaɗo wiide ana hani heddade jangguinde cuɗle colliji ɗiɓe noddirta fondamental. Sarab sukaɓe jangoɓe kañum en ka holti wiide ɗiɗo guidal Michel M ɓe ɓami jomɓe jonɗi ka ana wembini ɗum hem sanne fa keɓen famtare anni ko Mamadou sama si ko heɓani hem dow majjum ɗo fettama makko kanko e Ousmane Ali Boulji.
E wi andiɗo kabaru jande seydi loi ana hani waɗe no watte fuu fati multereji golle gaɗa ley ɓadale timmode hitande nde omo darte ɗe gueɗe ɗiɗi joddo kaltida laaɓidira ɓerɗe du e ngal kaltidal
ɗum gaɗa bawɗe ma fof yalla hadde moftere golle e cagguite hitande nde yo hunde mawde wadde hello mawɗo e ley kabaru imoji sifa faamu jangoɓe e yakmere mabɓe ley jande ɓene fayi jawabuji imoji ɗiɓe gattaɗi ko ɓuuri kay yo hawrude dow gotum ana hani ɗum kamɓe musidɓe ɓe faama wiide suhula laamu o
haltidinde ɗum woni ko holliti du Dawda Sako secrétaire général fédération nationale des associations des parents d'élèves o holti wiide ngol hulɓiningol waɗugol multere golle ana wembiyo
fedde dental baale sarɓe sukaɓe lukkuy heddi jogade suguula guidal ɗi timmata kamaɗo jande leydi ndi banggal dabare ne mbi jiili yo bantinde jaati kaɗo anniya minsi o dowmde wattu foftere jandeji dentotondiral hakkillaji gaɗe ɗo haniri hakkude syndicat ji cumniɓe kabaru d'école ɓe
meccintinde wiide imogoji defo banggal calɗi ana kanni wadde iwde sappo e go'o yaade nogay e tati lewru mai waroru ndu gattide arandeji kapo gatte iwde sappo e go'o yottade sappo e joyi lewru mai 2026.
jande ham kasen ka le leydi amen ndi waran fuɗɗude so janɗe ƴaɓɓilike janɗe jeɗɗi ƴaɓɓiliji silmaji capanɗe tati ɗum timma jamɗe sappo e ɗiɗi so ƴaɓɓilike silmaji capanɗe tati le cuuɗi le kolliji leyriɗi gonɗi le leydi amen ndi e manggal muɗum fuu oɗo dabere mo gollirgal mawɗo kumaniɗo jande le leyre ɓami sappo e jeɗɗi lewru avril ɓettindu ka fana muɗum ka yo fa darono jallal sukaɓe jangoɓe le wakkati wularde andinde tam wiide yimɓeɓe golleji mum e humani banggal jande kañum en yetti sanne oɗo imadara mo kana koɓe e leydi amen ndi waɗi haɓe kolliti ɗum wiide andiɓe kolliti ɗum wiide oɗo dabere ka kuteji muɗum ana wawi matede sanni dow hejoji kanɗi jangguineɗo ɓeɗo sukaɓe fa keɓen famtare anni ko matie konnate kañum woni hoorejo sur l'école moɓe noddirta mozon trawole deuxiéme cycle hamdalay to haltani kalifa goyta ɗo festan waɗo sama sigo
on peut pas travailler sous la chaleur du
gulule wulare nde newaki no alhaali classe uji ɗi wurrini bantlu wala fa hunde wala yimɓe duna heewi le majji hello mum seeɗa ɗum an dow kabaru golle saabu nden kikiɗe yo leer uji ɗiɗi 15h yottade 17h ndenno ko golle darnete 12h30 ko heeta fe banggal jandeji ɗi ɗum foof classe uji imuji hikka golleji ɗi puɗɗiri caɗere yogaji kamɓe musilen ɓe caggal muɗum ɗum tiɗalla essence naati hen ndenno ko moussa ko no wara lewru e feccere classe uji imuji ɗi no jogui heeƴo golle kartago nden noon hani jaati dabre fiya no ɗiɗo heƴuji ɗi mbawata yettinede dikka po holtivide yo duratenɓe tinno goto foof fiya dabre no he e jondeji ɗi mbawata waɗede e classe uji imuji ɗi
cumu waɗi bonanda talatare nogay goho lewru avril ɓettindu le luumo motti holitama wiide to yimɓele jeeyoɓe essence nokku goto kañum ka yiite immile on ɗo nokku seeɗa fouji ɗi kañum ka holliti wiide yiite nge waɗi bonanda kewɗi le on ɗo nokku andinde tan wiide wala fo mo yonki muɗo ɗum heddi hen
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faawa mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
so mahit waɗi to neɗɗo himɓel gomɓe le on ɗo nokku kañum en ka ana handi ana hasindini du e wajoji ha himɓel hewɓe le ñalawma hande o kañum en ka immoto yo wattarle ɓenɗo galleji ɓenɗo yimɓel fa wajo ɗum ena ɗu gaji ɗo ɗum yalla waltina hakkillaji mumen ko heewi ɓeɗo yimɓel le fu le ñalawma hande o kam waytan ɗiɗo nokkule waɗa nokkude hono to yimɓe gaji to geren kañe ko nandi muɗum sumsir am ñalawma hande o mayram kullibari wara haltande en hono si ɓeɗo yimɓel hono wurdi le ɗiɗo nokkule keƴe Modou Samasiou
famɗi fufu yontere ɓattiɓe kanko iwɗo o Ibrahim gaɗi yawaraji kewɗi le galle o yalla duwanade e juttinde hakkillaji rewɓe makko ka soni ɓe naati le suudu ndu goto fufu yigi tan fanda garagal muɗum gerengaji worɓe e rewɓe tan jeetano juuɗe juuɗe goto fufu namema haala moƴƴuki iwɗo o e Ibrahim wonno neɗɗo labbode yaafino juuɗe sanne o iwi hen ko mettimin sanne ɗon yo ɗon ajan goto e sakiraɓe iwɗo o ɓama haala tamaɗo miccita o ñande mo o ribbi kan hultinde mi gujjo noon nden jeeta yimɓe no fuɗɗo jalde mana haalaji goɗɗi nden ka ɓilɗi e kabaruji politikaku diina e kaña dun haalaji goɗɗi ɗum fof ne waɗa le yargolte e ñamgol kulentereji rewɓe Ibrahim kay no tawi ko ɗiɗo golleji ɗi fof ɓiɓe makko anni dimba hoore e du ɗum ɓe mettura jogola jama o saabu ɓeɗo ka jekti fewi ko waddi ɗum en nden no sakkiraɓe ando wiide no hani so en joli hon ɗiɗo nokkuji ɗi gattanen sanne hakkilo e kuroyji iwɗo o
sakkiraɓe ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗe kikide hani fan jeeha fewi nokku ɗo e seeɗa yewtere amen nde wara jokkitade wasalam yewtere amen magazine mom jogani on ɗon kikiɗe hande o ka leydi Tchadi iwri Khadijatu Khouda kañum landini ɗum irode studio irondel gonɗo Tchadde oɗo magazine haala waram halde haala kabaruji ɓiliɗi e hono an neɗɗo watta so anditira kabaruji yo gongana ɗu peene fa keɓen famtare anni ko mi e Modou Samasiou mi pewnu en dow majjum en kiire jaam
yalla jogorari no fewiri kabaruji ɗi eli alhaali tiɗuɗo fedde golloɓe kabaruji to Niger toon ɓoyi e golle o ndeɗo fedde junnade wattu 1997 taki jaati weltimuji le tottugol kabaruji ɗi heɗɗana Aminatou Nooma hoorejo kabaru he e golleji
minen e pel rewɓel ɓe kañum en gaddi ɗiɗo jooɗa haalaji mi kumpintinɓe hono beema ande kese ɗe ɓe mbawi nawtorade ɗum faɓe keɓa kabaruji laaɓuɗi hono ɗu ɓe mbawi wadde yalla eɓe anda so tawi kabaru jiltinteɗo do majji yo gonga nadu so tawi peene fa oɗo gol mami puɗɗi jon o yimɓelɓe janggay fa yetto goɓɓe le kiriduji ɗi heɓa nafa muɗum kañum en du mi pirti haalaji ɗi e ɗemɗe yaya kalteɗe ɗi leydi amen
hunde nde tawika dun nokkuji goɗɗi région o hono jangnirɗe noon ɗum worri to Burkina ɗo ONG Ediko no hinni golle muɗum no hanniri nde ardinina kadi Diallo kinɗo kabaru muɗum gilla ɓooyi
cuuɗi le kolleji ɗi ɗiɗo jooɗa haalaji sembe muɗum fuu nayoreke banggal hono ɓenɗo yimɓe ɗuni sukaɓe lekkoyikoy wawi wadde kañum en du fa heɓa kabaruji caniɗi eɗo sisilgaji ko tawa fuu hono ɗu ɓe mbawi wadde le ñalawma hande o eɗo weɗodirgol mabɓe juuɗe faɓe kaɓa jennoji fa yetto bonandaji goɗɗi kase en nandore muɗum gattiɗi ɗo beeme ande kese ɗe hayeɓe kañum en woni ɓemi ardini ele on ɗo saabi kamɓe woni nawtortoɓe le ñalawma hande o sanni réseau sociau ngaji ɗi mi andiniɓe hono ɓe mbawi wadde fa ɓe anda so tawi kabaru yo gonga nadu peene hono du ɓe mbawi humpintinirde honorawɓe mabɓe heddiɓe ele janñele mabɓe
jeeɗoɓe kabaruji ɓe no jiiɗi fawade ɓeɗo yimɓele ɓe limali ɗo ɗo kabaru muɗum yo ɓuuri fuf sifagol drande radio namowni sanne lasina ñangali yo journaliste omo jeeɗa e ñiɓuɓe golligal mabɓe ande kese le jalon
fed ne noddirta emi darde muɗum ana mawni san banggal birugol ɓiɓɓe leydi ndi ele janguindeɓe hono kabaru gonɗinɗo heɓirte hono ɓe mbawi sindirde kabaru mo wala fuɗo haɓɓi e kabaru mo dalilu woni muɗum radio ngaji ɗi darde mum ana mawni le hem sanni saabi le leydi momi golle muɗum ñalawma hande o darde radio ji ɗi wawa haalel fatim ɗum waɗi du so firtirde golleji amen ɗi ele ɗemɗe ɗe yimɓe nanta e dow radio ji ɗi nafa ana e muɗum sanni
to leydi Tchad nawtorgol no fewi kabaruji fuɗɗi yirwude toon seeɗa seeɗa le alhaali yirwugol kabaruji peneji dental golloɓe kabaruji Tchad en fuu na hinni kabaru o yeɓaki fewi golle muɗum so banggal radio so banggal réseau sociau ngaji so banggal ande kese tawene hangal ɗo golligal kinniɓe nawtorgol birki e le tottugol kabaruji heewa hundede jogori soobi sanne hoorejo o ɗum woni Mamadou Djimte Baye
wom heeƴo mom noddirta on a vérifié pour vous momi joppi toon bindi vidéo ngaji fa yetto kulantereji kewɗi goɗɗi kasen ana dow hen ana hani ko yimɓe humpintine yimɓe ana hani tam birede wadde edo hono way wadde fa kabaruji ibe koketeedi be anda so tawi gonga na du so tawi kabaruji peneji tam woni ko be gondi haltenede do wal so birugol bangal humpintinede an han latade golle kan do jukitede
permanente continu ewi inosko ande kesede mbaliti sanne yidgol kabaruji dum datke sababu kabaruji di andete don e don hunde ne wo wafi bangal gollirde andade de do alhali njoyido do sifaji di hani jati yirminede